freedom. Keep the children out of torture. Treat your family responsibly. Stop domestic violence. Let the women out of freedom. Keep the children out of torture. Treat your family responsibly. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting. Stop the beating. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting. Stop the beating. Stop domestic violence.
Dimme dadani petiro gang. Timme lwenlweni petiro aria. Wan lunyoro miero wawolitino. Lwen kita jiji penyuru kwi. Timme dadani petiro gang. Timme lwenlweni petiro aria. Wan lunyoro miero wawolitino. Lwen kita jiji penyuru kwi. Lutua tina rio barbu, akanyo kwe, a rio pajo en. Ogwala dape wate kikamangi gire nitala, no kigwero teren. Chibaye utera boro rudi, juara puda, juara ruda yai. Kerike ken korye jinge akanyba neno nelit. Arege gimaro kiporo mero kinyea, vye wawing uduru kiken. Goya kilot, kigoya kileba choli malik. Malutino gane winyo.
Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting. Stop the beating. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting. Stop the beating. Stop domestic violence.
Tuache vita za wajami. Tuache vita za wajami. Wanaume wachani wambie, tusipige wabibi wei. Hata wakifanya makosa, na waomba siwapige. Mujifundishe na kuongelesha, wala msipigane. Heshimu ni watoto wenyu, muheshimu ni watoto wenyu. Usipige pige watoto wako, kwa ajili umekasirika na mama. Wanaume wenzangu nataka mjue sheria, nibidi mjue sheria, nibidi mjue sheria. Wacha niombie msaada senyu, msaada senyu, msaada senyu. Ni kazi yenyu kulisha watoto, ni kazi yenyu kuchunga wabibi wenyu. Ni kazi zetu kuchunga wabibi wetu. Musisumbue familia senyu. Ni kazi ya kufanywa kuwe na amani. Na amani, amani na umoja.
Stop domestic violence. Let the women have their freedom. Keep the children out of torture. Treat your family responsibly. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting. Stop the beating. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop domestic violence. Stop the fighting, stop the beating, stop domestic violence, stop domestic violence, stop domestic violence, stop the fighting, stop the beating, stop domestic violence, stop domestic violence, stop domestic violence, stop the fighting, stop the beating, stop domestic violence.